You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua whaatonu ina le taitai o le ekalesi a Katolika Roma I le lalolangi, le tupusa le fionga ya Pope Francis, se swinga fau I le tulanga o le ekalesi I le whaasalanga I le oti. Ua whaitau se lautau sanga o I lalo tulafono le ekalesi a Katolika Roma ya inga, e mawhaiai inisi o tulanga o na whaaonga ina le whaasalanga I le oti. E pei o le puipuinga o se tasi po se tangata po oni tangata, mai se fili o loo fowfow mai se osofa inga sa wā. O le suinga ue ei nei, e matua le aima se tūlanga e whaatanga ina pē te tau wai o na whaia se whaasalanga I le oti. E pei o na whaamalamalama ina mai e Greg Burke o se suiso o upu o le Vatikana.
Well, what happened today is that the Catechism of the Catholic Church changes on the death penalty. If it had been justified in very limited cases, the word being used now is it is inadmissible.
Greg Burke, se suiso o upu o le Vatikana, o le a o inga fau mai le fionga I le tupusa, o le whaasalanga I le oti, o se oso fa inga, o le pa ia, o le tūlanga I le soifua, o se tangata. O lo o ta uai foi, e iei tangata uma, pe o lo o iei I tangata uma o le lalolangi, le avanoa, e salamo.
The key question here is human dignity, okay? And what Pope Francis is saying is that no matter how grievous the crime for which someone should be punished, and they should be punished, there's nothing so bad that it takes away their human dignity. And certainly the Church always teaches about redemption too, and some hope for redemption.
Greg Burke, Oliver Atikana. E ova I le piliona tangata I le lalolangi e tāpuai, ma muli muli I le tāla inga le ekalesia Katolika Roma. E au fia I le totele, o lo o au maui e tunuu o lo o whaatū lafuno inai, e o lātou whainga malo le whaasalanga I le oti. I whaamaumaunga a le whaalaputuputonga le Amnesty International, o lo o whaailo a ile yeipea I tū lafuno a tunuu e lima se fulu o le lalolangi, o le whaasalanga I le oti. Ma elata ile to afe tangata na fasiotia ilalo nei tu lafono ile tausanga na teene ilua afe se fulu malafitu. O le to atele o tangata na fasiotia I faasalanga ile oti ile tausanga taluai na maaliliu I atanu o do Saina, Iran, Saudi Arabia, Iraq ma Pakistan. O lo fatu lafono ina fo ile faasalanga ile oti atanu o Cuba ma Dominica o ia atanu e mafuli ile to atele o na tangata I le tāpua inga ale ekalesia Katolika Roma. Nā saunoa le whaatonu o Polokalame I lotu ma tāpua inga ale BBC, Martin Bashir, o lo o tau mawhaile a fionga ia Pope Francis, e tū lei se mau o lo o langolongo ina ele toatele o tangata I le lalolangi, o le whaamuta ina lea o whaasalanga I le oti I le lalolangi atoa.
According to the human rights group Amnesty International, some 141 countries have abolished the death sentence in law or practice over the last 50 years. That leaves a total of 57 nations where the death penalty is still legal. Many are Islamic republics. And I guess Pope Francis's view is that by adding his voice to this subject, then other countries will follow suit.
Le whaatonu o Polokalame I lotu matapua inga le BBC I Engelani, Martin Bashir. E ono te te e fo inisi o se tete I Amerika, e tolu se fuluma le tasi se tete o Amerika, o lo whaatū lafono inai le whaasalanga I le oti. O se suenga a le Pew Research Center, na iloai o le lima se fuluma le whaapa sene o tangata I Amerika, o lo lātou langolongo ina le whaasalanga I le oti, mo le soli tū lafono, o le fasioti tangata. Ua le vauna faaalie Pope Francis lo na te tee I le faasalanga I le oti, ma na saunoa Greg Burke o le Vatikana, o le vala aule nei a le tupusa, e le na o le auta puai o le ekalesia Katolika Roma o lo o au mai iai, ai mō le lalolangi atoa.
First of all, I think it's a message to all Catholics. Let's go back to what it means to respect life at all times and in all cases. But globally, I think it also does send a message. Now, it's a message that's not particularly new. It says today in the change brought to the Catechism that the Church will look to its abolition, will work for its abolition. But the fact of the matter is, John Paul II, 20 years ago, called for the abolition of the death penalty. So this really is, what's happening is, it's becoming official today, but what has been a development in the teaching over now more than 20 years.
Greg Burke, Ole Vatikana.
SBS Radio.
Ole reporti nena na fa maupopo ina Andrea Nierhoff for the newsroom. O umana tuai, ole taimi mulimuli na maatala noai, pena ufa atala noai na ile paale mia o Samoa. Le susunga ya tuila epasa ilele malia leanga oi. Ole tausanga lua afe ina uasia si mai ile lona talia ina ole vala au. Mai John Howard e awai mai e mata mata I tā alongo le Olimpeka ai o taua fie I sini nei. Na ofisilingi a ele pāle mia o na o le taimilena I le tausanga lua afe o lo o iei pēa I tū la whonua le malo tūtu atasi o Samoa le whaasalanga I le oti. O la Natali e iei lava le taimi e tō e tō mā natu wai se tangata ai e na tele I whaia le sori tū la whonua o lo nei unga lea o le whaasalanga I le oti. E ui, talua na tūtua tasi Samoa, ma au mai e le whaasalanga I le oti, e le whamasinonga māualunga I le atunuu, sa telelava I na whaamangalo I na masuia le whaaiunga I le solo atoa I le whalapuipui I le pule a le a o le malo. O le teimile nā o umia e mali e toa tanu mafili le lua le tofi a o le malo Samoa. O peon si la fia o le fa'asalanga le na aumaia ia Alatise Vitale o toi aukuso ma le afa Vitale I le fa'alavelave e pe ona tangata vale nai luanga lau le va'ulakamu I le tausanga feiva se lau iwa se fulmaleiva. O le fa'asalanga I le oti na aumaia ia Alatise Vitale ae na toe suia I lalo o le pule po le a ia alea o le malo le susunga I le tapa au fasisina le susunga ya mali e toa tanu mafili le lua I le solo atoa I le fale pui pui. Ua le oto iai le tū la fono le na ua solo ia e le pale mene o Samoa le to iai le atunuu maana tū la fono o se faasalanga I le oti.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.